Sithando sami ukhona into engangiphethe kahle Kothando lwethu ukhona osekushintshile manje Sithando sami ukhona into engangiphethe kahle Kothando lwethu ukhona osekushintshile manje Mina kudala ngagcina ukuzwa ngincomo ukubhidisa Yazi kudala ngagcina ukuzwa ngincomo ukubhidisa Mina sengigcina ngokuzwa bengcomo edolobheni Sengigcina ngokuzwa bengcomo edolobheni mangqobe kahle Sengigcina ngokuzwa bengcomo edolobheni ubuhle bami Uboyibheka ingozi ziyakushiya ezincomeni Uboyibheka ingozi ziyakushiya ezincomeni Kahle bayangisaba wena abanye Ubo ngathi kahle bayangisaba wena abanye Ubo ngathi kahle bayangisaba wena abanye Ubo ngathi kahle bayangisaba wena abanye Kahle bayangisaba wena abanye Ubo ngathi kahle bayangisaba wena abanye Ubo ngathi kahle bayangisaba wena abanye Uboyipopola ingozi ziyakushiya ezincomeni Uboyipopola ingozi ziyakushiya ezincomeni Ubo ngathi kahle bayangisaba wena abanye 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 Ubo ipopola ingozi ziyakushiya ezincomeni